Media, pdgtv.com.
Talumbeta, talumbeta.
New brand is again. New brand again.
Atonic here again. Makopia nyan. Kachakula kachakazi kapata talumbeta. Kachamboga inaungua kapata talumbeta. Kachakula kachakazi kapata talumbeta. Kachamboga inaungua kapata talumbeta. Ikipita watu hoi wanachizika na uchula ndo siseme video lemechanika. Wanacheza na wapoi wameweuka. Nyuma wamebinu wabinu viuno nazungusha. Wanainama, wanainuka, wanainama, huku wanakata. Wanacheza kama umesusa. Wanacheza na huku wamekalia chupa. Talumbeta ndongo maya uswahili. Uo kicheza na unapasa uwe makini. Kuna namba zozi na posi mtani. Uo kicheza uo wanaza mamfukoni. Uwe masela talu, talu, ndongo maya uswazi. Talu, talu, ndongo maya nyumbani. Talumbeta talu, talu, ndongo maya uswazi. Talu, talu, ndongo maya nyumbani. Kachakula kachakazi kapata talumbeta. Kachamboga inaungua kapata talumbeta. Kachakula kachakazi kapata talumbeta. Kachamboga inaungua kapata talumbeta. Mtoto akishua kapembeni lipanga uliwezi. Mpisha uswazi aje kati aonyeshe ujuzi. Kwanza talumbeta lichezwi na kimini. Dada talumbeta inachezwa na kijola tu. Kwanza piga kelele kama unajiamini. Kisha cheza chula mgungu moja weka juu. Wanacheza, wanacheza, wanacheza. Chula wanakata, chula wanakata, chula wanacheza, wanacheza, wanacheza. Chula wanakata, chula wanakata. Atoni kila again. Makofi ya nyan. Jamanzi moja iyo. Watoto kusini. Meneja Bupa. Weke itu Mr. Blandi. Do Dinosaur Shadow Mr. Biti Bambi. Abasta Music. Awepo tisa sinabili. Abiski Soundi. Soundi
Abiski on the mix.
Kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.